Keisha Caleb, Tyler. I'm
gonna be a fuck killer.
Niyofutale kani sangalale Bagay ni nafutika baute ni fike pano. Olo unizo unde chizako baba wekan. Pano pena fika nikulipe honi lesa. Niko jumpa jumpa che Osaba mvelele wehen. Kuzi mvesa mushe ni wekan. Niko jumpa jumpa che Osaba mvelele wehen. Kuzi mvesa mushe ni wekan. Zale kapaka kuche Weafuna kale mani vake Ndalama pantumbatili nazo Chilinga na baby na wanzako. Awe lelo tapiti sabane. No more stress ina kanane. Tinasila kubafana efe. Baby, lelo nkuvina up and down down. Leka baone na papata. Tinasila kubafana efe.
Apa venangu balila. Venangu bashikiwa. Bea kosisibika. Wana wanga zangalala. Apa venangu balila. Venangu bashikiwa.
Kabakambe fiototo ni jelasi yabo talo chabavuta banyama swa mafuna uwama pamafuna kuwono futika misozi zikugwa ulila zikugwa ulila
mbata pantenga pumos olo cheigo imako ka drinki nipepako chifwaka mbata pantenga pumos olo cheigo Mwako ka drinki, yeah. Mpepako chifwaka. Nikataya kuna pambati. Nishinange na mklapu. Kuchiliza D.O.D. Baka izule daki. Nikataya kuna pambati. Nishinange na mklapu. Kuchiliza D.O.D. Baka izule daki.
Awe, 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 awe. Tizachirizila kutilelo. Awe, awe.
Shane Media House at Shen.
Mm-hmm.